Con G. G, G, G.
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaza mwendo.
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaza mwendo.
Kama prezi wa Uganda wanafana drap politicians kwenye deli wananego mokra tajiri na masikini bado kuna bigger gap hiya pana comedy kuna love. How I fly airtime, kwani yangu haina bus. Ideas empty, bila head, bila bus. Wana inch wako smart, ukipause wana start. IDPs kwenye camp, pesa zao kwenye bar. Rally zao ni matusi, wana jita matag. Sina time yao mimi, in fact, nime charge. Tunataka uzalendo, ugirima kulisha. Tupendo kwa wana inch, mara this, mara that. Hawaoni tuko safi, na maoni maridadi. Tuko na machama zetu, ndogo ndogo mtaani. Hata sisi tunasifa zetu, huku mashinani. Mawaitha kali kali, rai.
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo.
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo.
I whip through bars sick like stars. I'm an intellect better yet I'm young and I'm black. We're living in the hard times still struggling still juggling, so I'm wondering, do they ever think about the future generation? It's all this crisis on the streets, never resting, police arresting, the youth protesting, the revolution ain't televised, got my people on the side, and they all energized, we don't wanna be stuck here, we all have dreams, plus life ain't easy in the slums, it's about time we made the change, it's about time we had a voice, made the choice, one choice, rise up and beat the odds, cause life's like a complex taste, can't meet your brain. They say they make it now, but you only get
wana inchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo.
Wana inchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo.
Toka Triton post election paka scandal ya maze my IDP kwa kam for so many days. Uongo, belly, youth one kwa belly zao. Hawana interest ya kuinvest kwa future zao. MP ametudharau, promise MP ametusahau. After 5 years ya tarudi na mapromise. Hajiko, inje kuna njeve makao. Wame demolish, akili zao. Kumbe devolish, tak tu. Hawezi afford manga, ni up tu. Nini kupunguza hanga, anga, janga, ya panga. Vijana wavuke na manga boda oh.
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo.
Wananchi wazalendo wanataka vitendo na malida wakishua wakuleta upendo kumaliza masikini sikurusha maneno
tuungane kwa amani na tukaze mwendo.